ngiyashona manje ilesi group sama root boys the big nas ama pit boys ufuna ifisha ngana invoice angeke ulungeza ama pit boys sibetha phone nama Rolls Royce ama kushasha nama Ferrari boza dokotela mdayi inanga singiyashona manje ilesi group sama root boys the big nas ama pit boys ufuna ifisha ngana invoice angeke ulungeza ama pit boys
kaki DJ Punu
shout out to root boys Don't
uyosithola khona yejojo ongitshela ayibo ubuhlungu la ungathi ulime sikuthini la oh naso